Yo no mukazo mulungi nzasingira balungi Yo no kwenda byo mulungi Gwenjagalo kutwaleka Njagala kutwaleka Ofuke mama wabana Njagala kutwale wange Obo mukyala gwenkuma Mbero mwami gwofumbira Mubuli kadde nga nkwagala Nkwagala, nja kukwagala Manyina ojja kunjagala Njagala kusanyuse buli kaseera Kubanga oyagalika Mbobolino mukyalo omulungi ewaka N'ennyumba ennyuma Ne bw'oba onyuse ku mulimu Osambirira opapirira ogenda omulabeko Shopping n'omukolera Nakaswiti ako n'omutwalira Buli kalungi ako kolabyeko kamwagaliza Kuba mulungi Mukyalo omulungi ewaka N'ennyumba ekunyumira Ne bw'oba onyuse bambi opapiriza Oyanguwa otera ogenda omulabeko Ne bw'abeera afumbye emmere nsulemu Owoomerwa kuba bambi omwagala Ne bw'aba alina ensobi eyo gy'akoze Oyanguwa okumusonyiwa kuba bebi omwagala Chakura onyumirwa Kuba bambi omwagala Ne bw'oba olina ensobi gwe gy'okoze olumwe tondera bambi ayanguwa okukusonyiwa Okusonyiwa kuba kukwagala Bw'otoyagala tebamusonyiwa Nagenyenda kukusanyusa baby Nagenyenda kukusanyusa baby Nagenyenda kukusanyusa baby